Ndagira ddala wakana kubanga bino lye muliba munanga nga bali abanywanyi mu kyayi oba okwatulira kibuuza bannoobo kaakati nga bwe ndi wakalebe ndiganza abalala n'abapya ne banjagala yabulwa emikwano abulwa n'enganda muliba mumaze byambulago aniwagendera ddala okubitaabu genda kwogera ku byakufuna ebintu gomusa emisana n'ettumbi ate teyakutafunye n'atannafuna mwatu abafunye bakutalira baavu n'abaavu ne bakukulumira abafunyi omugagga bwakutonera ekiwale weebaza omutima gulimu obuteyagala anti tewali yagulampya n'agikuwa emala munyiwa n'ategeera bw'oyagala laba bwe weebaza ng'obira n'ebisige mugaba nkadde atulu naye n'ayomba munaatula emisuppa wabye mwegomba mutwebazangako empala enzibu okufuna munno muwempya wamujja embunaku yanamalamu ebbanga lyoke yeeyanze abagagga bamu babeera n'agabuto n'emigongo emigazi ng'entobo y'essaniya empala yogiwadde munnaasula n'okusula anaagisiba atya ku kajja k'ekiwato ekitawera bakuluba n'okuwale abo oba toyambye obonyaabonya yosiya so muwonyeza okunamira abalabi naye muwe mujyamu kyekyo kye ŋŋamba nagambye ntuusa okuwulwa n'annyamba njogeddeku bagagga luno nnaakalaba manye abagagga twabatuuma lya taata ofuna obuzibu n'enzijayo n'onnyamba wamala okkuyamba kitawe ne weeyanza naakutegeeza nga bw'ali munnoowo naye okkuwa amagezi otukke ku ssa lyabafunyi takikola nakakoma ku yannyambye ye n'omala ogeze okukoona ku nsimbi timpa nkozese mpona engeri yekusaba takwanukuza n'ebigambo bya lulimi akoma akaliiso naawe n'oweera ebintu bizibu ate laba n'omwavu tukyala mu bagagga kwagala nsimbi era bwazikuwa n'emisanvu n'ogitema otaddayo okukulaba ofunye kyewali oyagala ekizibu kimala kujjawo ne weeyabula n'ejjukira munno omujonyi embunaku n'abagagga ennamusaawe kyeyaba efuuka mutawaana ki ng'ogenzeeyo omulabe okwate mu mirembe obula n'ozaawa bwakulengera amanya bw'ebyakaaye ninabagagga mutulemesa abaavu nobakyalira kyetuva twekulula nkaba ya munyi gwatonyumya bya ddoola bwezasalise nu forekise biro era ezinaku ze zino nnaku zezalayisi ng'omwavu mmanyidde waawe bagula n'ensimbi nze byenneegomba bigulwa nansimbi nzibuza zinnaazo obondese mu byanyumiza naffe okubalaba kyetuva twekulula netukyalira bannaffe bwe zikyatulaba neerabira obukondo ku nnyumba obusibu obuggi nga nnakumyewonkooye olumu neerabira obukondo ku nnyumba obusibu oluggi nga nnakumyewonkooye nenneewuunya twebaka ne twegolola banaatulanga kyabamenyi b'ennyumba baabagagga enzigi bazisiyajjiribwa bazizekkukulu esinga omutwe gwa kayana naye ati mwattu bazibakkuza ettumbi nti tukkulirewo ffe tunoonya ensimbi otulo ne tusinga okuwoomera omwavu osanga batuddemu ekyo ne beewaana ebintu bizibu nga naye bw'obiraba buli agaggawala asiiwuuka amayisa obuntu obulamu butwalibwa ensimbi n'asigalawo ekikonge kya mukama omugagga akukola ekibi ekinaakuluma n'akuwooyawooya n'empapula z'ensimbi ate n'abaavu ku bagagga beefuula abasookera ku kyokopangira ebivumu binnyo nkondo ng'omanya alina nnyingi ekyo ekivumu oba okifunyerwa nsimbi ate ba baavu olw'okubeera n'entondo agabatumibwa bagayita bivumu era oddumuyitako kyabanaazibula tiraba ssembe onofugumuka amaziga obwavu bwe buyinga ku muntu obungi obwongo obutalaggaana ateegomba ate ateegomba agayala n'okukola obwavu y'engeri nno gye butwewasiza ate abafunye okwerabira abaavu bwe mwazirunda n'omuleka n'avunda n'asigalira okukusaba ekikumi mukwate ku mukono gwalebe gy'ogenda agakawalo kwerabira bavu kibeera kibi nnyo okulanga bannoobo naye nno n'abagagga wano baagambye bafuna obuzibu okwesembereza abaavu okuwa ekkooti akusaba n'ekiwale munnange kuwammanyiza nsaba n'ettaayi abagagga bamanyi okutuulira abaavu n'abaavu ne banyiikira ku kyentondo ye mwali mwetegereza obugagga bw'ekikazi omukazi abamubi nnyo ofunda n'abaami oba bannaffe mbengeri gye baakafuna bafuna omusomo okunneeyisa y'ensimbi omukazi omugala ku bakazi banneebeeyi ye baawusigala okolanga wa mwami ewa mukazi munno lidda n'oŋŋamba naye nammwe mukomye obaagalira abaami obigula akabina bakulabe bw'otekena wagenda kufumba nakwera mu nnyumba mu nsonga eyo nkukulumira abawala kulira mbwate ye bansobeya abakazi abakazi abafunye basiruwala ensimbi kituusa amaka g'okulabirirwa omukozi yagula obuliri yamanyi ne bwanaaba era yagolola zonna engoye za bbaawo gwatera okulaba obwotaliise mu nsimbi afuna obudde obw'omwekkaanya ekikolo ebizibu ebiri mbugagga bw'ekikazi wadde embozi gy'ennyumi eyitibwa byakufuna ebyokufuna biba byangeri nnyingi ensimbi gattako n'ebintu ebikalu n'abaana bennyini bibeera byakufuna nokomwava awundulula n'akutama bwe twebuuzaako okuzaala kw'abaavu eyanja n'okulera naba mu ensiibu yasooka n'ambuuza omuntu olufuna olubuto mitendera kimwayita abe n'olubuto nkonze omukazi abeera n'omwami n'ennyongerako n'ebirala bye nnalaba kyeyava nziramu nti mu maka g'omwavu temuba bimala budde gaba ga kyavu kivira nti yonna abagenyi abangi oluvuma lw'okulya kitanda yalamula ofumbo kyekiba ekiwumula ekikulu olwaki tazaale nga ye tivi y'omwami mukagga walowoleza okugenda y'ebikke tulo twetumukuula eno ku mativi ge konze sibo toyongerako by'oŋŋambye tegedde wabaawo okuzaala kw'abaavu kwawuliriza ebigambo by'enjogera baliyo ekintu ekyombuulire we nnimba waliwo n'ekintu ekyali kyantabula nakyeddiramu awo nzekka ne mmatira neebuuzanga ekitambuza bano baka banene ba buli kimu akifuna nga bw'aba yeegombye wabeerawo ebiri ebiseera bya bbaawe bufumbo neebugwirira ddala olubege nfuna otulo kwemu ngeri y'abaavu munaba muvumudde eddalu ly'abakazi nandaze nnyo ku kigambo byakufuna ng'ate nkyalinawo akatono k'eŋŋamba abagagga bano ekibalwisa n'ensimbi omugagga alingiriza ekikumi ate omwavu bwayiwayo n'ensimbi tuba nti nazitoola ku kkutiya omugagga waakuwa omulimu n'ogukola balina omuze guno basasula mbiwabu balwanye nnyo okutusibwa mbwavu so tukola ebyabwe n'ebibeeyagaza gye bwe nnasanga tuomugagga yaŋŋamba omusango guno gwandibeera gwa mwavu omwavu asaba liboni we nga tannakola agenda asaba yatyo nkola ate twomulumye agenda okumala eyapata n'olukumi ng'abanja bibiri era nabyo n'obimuwa kataka ozimalayo zonna nga tannakola akozeeko wakoma walala tawakole mu nsonga eno okukulumira abakozi wadde n'abakozi bakukuluma byeŋŋambye yo kimanyiko omugagga bw'aseera ng'ate yebyagula ayagala bya layisi omugagga ebigambo bye ng'akwana omukazi bibeera birala nnyo nnyo ku by'omwavu omugagga alagira nga alagira ente ye n'okujereka oyo gw'aba yeegombye mwava banaakawoowo ku munneewe n'okwerimba ebyo baba tannafuna naye gye mpitira abakazi baagambye okukwanibwa omugagga ayagala omwavu omwavu gaafunye akawa ku munneewe nti abagagga mukomye okukodowalira ensimbi era kyoyize mu byeŋŋambye ng'owedde awulira ebigambo bye njogera kijjukire nti mbadde ennyumya byakufuna olabye bwe bitutuusa ku bintu ebingi abagagga bakukulumira abaavu n'abaavu ne batekera ddala abafunyi urukonko bonna luva ku nsimbi n'ebyobugagga byonna ebintu ebikalu abaavu mugendeeza ekintu ntondo n'abagagga mu mala okujereka abaavu ebyokufuna omwava ayamba eyafuna n'omugagga ayamba omunaku n'ebbayibuli erinawo weerimba nti abagagga mukulu balibeera ku kifuzi katonda tayinza kubeera n'ntondo naggalira nnaggagga eyazimba n'ekkanisa naye ati wulira onomwavu wagambye bazimba ekkanisa muze babye ku bannaabwe onoonya omutuufu n'akubula nze kyennabandufuulira ddala olutalo saagala mwavu kunsemberera nanyiwa n'omugagga seetaaga kujjawo eŋŋumbye nzisinkane basudde w'abangi kangende nnoonye ne mulinnanga.